Suelo pindi Aikai hey. No mafuto pa company, no Messi, KD YG, King of the Jungle. Lubata kuchincha lubata kumizusa Lumike nise zanga kulimuto lutusa Sesheke rodi mapampu taputapu Wakomo kwa zemu selikuno luyesa apu We mpibali kumatela ni kwa ndola Vasala takuo kwa watu zeba mbola Zeneba batafela nyaneli mafoti Maupula neba lupuma za kuya koti Southern West keni kusabota nila Luziviva emeli valu na fova lubeile Nako ya mafoti kikuta kulupuma Nimi na kubo na limota makala kukuma Foundation aba felelezi ba yemeli veluna nani pume banzileza nizive njike westeni yevale malesi Sale 2026 fanya lumili velezi Lubata motolu supeza nyafone musweli Lubata mulubo nisene kelika sefali Lubata kufotela batu velu pilanga nivona Manyando eluna nikivatu baba avona Noti kutanga fela kutolugonga Kutozuma mafoti aba feza vaichonga Motali fecho alifanya mose batela Kele luka talabu pilo wakuma batela Makomporenti neva selikunwa ukwafana kwea mavoti kona batani buka Kuyosuwa kwa wafukuta kutolubona Nemuliba mahote one mupila kwa chuma Na kwea mafoti mafoni kona mulisa Lumbuki nge KD batu nyea toba visa Nikupila ande konzi na kwea makapena Nikoni kumipuma batu vana ninipeni Alulati batu vana ni makorruption Nikizemu vona fela vungatanya kilisinyi Nubata tumalodi totuswana ni tuandola South ni ni west ni vano ya mbola Ma campaign fa kona bakata kupuma puma bafeza kunipuma puma kibale baile falo batalvotele batu belopila nibona batu bazi bamanyando aluna batu bazi bani kupiro kwalu noti kutovotela nga batu bayozwa kafo ama kitwe kitwe ndola bafeza kushimba mavoti aluna kibale baile abatemu nikuli batu babene baluye melanga from 6 until 18 hours Mbatali mele kwa teni, tuwaluwa nelipila elo ziwa sekuli la usiuni usiari Unumona baile bali joo Nelusa miketi elikio nuanga matika pakulobala mama hotelu aka King of the Jungle. YG KD kulichwani se shake music. Delta Delta
Samsung Music
Jungle. Soko na zeo. Nasepa mukali ukwa.